Chief Brahma and the Baddies. Brand Beats. Bara 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 bara. Hey, baby girl, please come back and tell you something. The love I have for you is so strong, so amazing. Oli musufu nyabula, na wakusinga bambula. Mwana gwe wankuba, wankubia migoja wembule. Oli musufu nyabula, na wakusinga bambula. Mwana gwe wankuba, wankubia migoja wembule. Ah baby, pulilanga mse for you girl. Sinanganya mina neta kwa gala vya shua mina kudata woto li mkwano zijula maziga baby mkwano kwa kusanula mkwano kwa kunanula nze
Baby, Molonji. Gwabirunji, puli chakola, chachirunji.